Namhlanje kuseni siqeda ukubeka icala ungqongqoshe uBathabile Dlamini emva kokuba inkantolo yeshayamthetho yathi izohambisa udaba lwakhe ku-NPA lapho bezobona khona noma ungqongqoshe kumele ukuba abekwe icala lokuthi akhulume iphutha efungile. Yingakho ke nathi size sathi namhlanje masimbeke icala uminister ungqongqoshe uDlamini ukuze athathe kwenzeke ukuthi kuthi lokho akakwenzayo aqaphele ukuthi akumenzi ukuthi abe senkingeni. Yingakho ke sifuna ukuthi abantu bala eSouth Africa bazi ukuthi ongqongqoshe babantu abasebenzele umphakathi, ngaleso sizathu akufanele basiphathe ngendlela engahloniphekile.